Mbona wamefanikiwa kututenganisha mimi na wewe, yeah. Yote uliyoambiwa yamekupotosha, mpaka sasa unipendi. Jua langu limepotea, naona kisa ingawa mchana. Ukiwa mbali sijazoea, my sweet Stella, nataka rudi home. Mapenzi ya kole kole la nimechorea, kipetensi nirudi kwako. Watch telenovela, sina nichocha, natamani urudi home. Jamana siyelewi mbona you are leaving me alone. Nimejaribu kukuelezea, ila unasema nasema tu uongo. Aloniroga naomba tuonge sasa, my sweet Stella, nataka urudi home. Mapenzi ya kole kole la nimechorea, kipetensi nirudi kwako. Tuki watch telenovela, sina nichocha, natamani urudi home.
Mwani wako we, nifungulie roho.